Serin Touba khadalahu law makhtalahu neena xetu jaamu yalla yep bu ci ne gis na setané ñang na fa ded ndam ci wayam mu wan ma ginnaw bam dess khasida muy zikrullahi wassalatu wasiyamu walhajju wasakatu kon ni ñi wara xam moy julli nekkul jëm ju ñuy daj waye jëm ji julli moy sel wala mu ñaka sel naka nonu jëf yu bax yep serign bi nak ku ko xam xam ni limu doon jëmele ci sunu borom agna fa sel mana yam lolu motax setané set ci wicc wallahu aalam dedd moy luñu wërale nam moy boole damu ci ay waya moy boole ci ay wayam daf